ayan kabayl orin awod malen laydoye markan gur kaboyede hadi ayan kabayl orin awod malen laydoye markan gur kaboyede kawga soo baxay anigoona faabaran nacawdii sawdu gale kii igu anqariyo gaydo ayf kawga soo baxay anigoona faabaran nacawdii sawdu gale kii igu anqariyo arli gaygo aynan ku adeegoon dow ka ilaashoon aayahaaga taliyaan axdi kugu maraya arligaygo aynan ku adeegoon cadow ka ilaashoon aayahaaga taliyaan axdi kugu maraya arligaygo kaseka ordeka abal dhace adoonsiga la jira souma oga horta souma oga min kaseka ordeka abal dhace adoonsiga la jira souma oga horta souma oga abaagi in quray souma oga biyaha baxay souma oga amax inaad ku leedahay souma oga abaagi in quray souma oga biyaha ku baxay souma oga amax inaad ku leedahay souma oga abloga harina tahay souma oga dhaxala wooga ina tahay souma oga isagu inuu ku leeyahay souma oga abloga harina tahay souma oga dhaxala wooga ina tahay souma oga isagu inuu ku leeyahay souma oga samata arligaygo irbad ka baridi karo aqoon yare bulshadana ku eedo waxe kor samata arligaygo irbad ka baridi karo aqoon yare bulshadana ku eedo hadanti badado aja shuiti madana ilayso aminaye ilkay kuilo arligaygo ayran kokolado adu yada intanjiro wajib kaga urja ahad kubu maraya arligaygo ayran kokolado adu yada intanjiro wajib kaga urja ahad kubu maraya arligaygo